He piri me mataku ki roto I te biscuit tin ballot, ko taku pire, ko te whare me te koro wai tautoko ki ia ta maiti, ahakoa te aha. Ai tēnei wā, kare he tautoko ki ngā rangatahi e haere ana ki te ao I te pūnaha o rangatamariki, he kino tērā te wā mahoe i te pūnaha o rangatamariki, kare he koro wai tautoko ki ngā tamaiti, te honga kāinga kore he rangatahi. A, ko taku pire, ko taku members bill, kia whakahoki te haipapaki o rangatamariki ki te manaaki I ngā rangatahi.